Yeah. Мильди. Yeah. Aha. Moyo umejaa majungu, maisha machungu, ila namuomba Mungu anipe nguvu. Najua nina potential, kubadili situation to a new position. From zero to hero, from nothing to something. Madhe na fadha natambua, mini kichwa C-tail. Kila nikipiga hatua, mini leader sivoloa. Nishacho mwanajua, na stay kufa moyo. Juu nilishamua, mini winner silusa. Hata nikilala jaa, misi katitama. Najua nitamake, kwa kila nachofanya. Siku yangu yaja, na mini tapata. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. Nishakosa na nikachekwa, nikombana nikasemwa. Matatizo ni kibao, hamna kunisaidia. Wanachonipa ni madharao, kufurahia napolia. Hawanijali mwanao, ila sipimona kazana. Kila kukicha kupambana, kama ni vita nitapigana. Usiku na mchana, bora nipate mula. Yone mfuko imefura, najua naenda mbali. Wanasema sijali, kila siku ni bioni. Sipendi kuchelewa, dema kinipigia na lenga. Itabidi amenelewa, kwenye pini na chanika. Siwezi pumzika, mana sipendi msoto. Nafukuza hii ndoto, life ni ngumu. Haimanishi siwezi, nikidhidio na majukumu. Nipe nguvu Mwenyezi, mama dhidi kusali. Uniombea kichali, nisilemewa na safari. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. Lord Father, I pray, nionyeshe the right way. Niongoze nisipotee, na kutegemea kila day. Nikiwa na we, najua nita make. Matatizo ni ya misimu, najua yatakwisha. Madena fadhali linambia, I'm more than a conqueror. Hata ni wapo gizani, nitie bidii maishani. Wakasema master, nitoke nianze kung'aa. Na nikijiaminia, nitongoza dunia. Life is smooth, but keep going. Leo uko chini, kesho utajiona uko juu. Na kama mziki ni drag, niko addicted kwa his stuff. Sana piga mapapa, nipate kuinspire. Mtu aliyekata tamaa, mwingine amejikataa. Life ikijaa giza, ipo siku ya miujiza. Majukumu ya kizidi, midina inabidi. Do what they never did before. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it. I'm a go-getter. I'm a go-getter. I'm in the race to my destiny. I ain't giving up. I believe I can make it.